change mazo kuchinoga Echigambo change mazo chikuwa Olugendo lwangendu tuse wano Olusigadde kandu tambule nawe Ebisenge byomutima gwange mbigudde wone Ebisumuluzo bibyo nkuwadde Esala yobulamu bwange sigadde mu kukumagana pake nviringa mvi Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona newaddeyo kukwagala mu ngeri elematiza newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Oh, yeah, oh, yeah, oh, 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 yeah. Sibi manye bionti obate kulwana
Neta, neta
Nemu kwano guangoli anjulira Kale newenyi ganze muri sonyiwa Kuba tulibantu siba malaika Engudo zobulamu wange nterezeza Otambulire muwe gazanye Echapa chomutima wange pandisemu Elinya lionkuwa dochi tuale Na yeto nefulira Ngatola banze kwa gadenyo tonji wanga Obulamu wange nobwonona Newaddeyo kukwagala mungeri elematiza Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mungeri elematiza Choka nubambi, tuvude kwebio Labansi mienyo kubanga vole sebanji abalala Zeminga wangu takalulu, siche nyoma unyambie nyo
Choka tunefulira,
tewefula bambi
Natula banze nkwa gate nyo, tonji wanga Kugulamu wange nobwonona Newaddeyo kukwagala mungeri elematiza
Tuswaza bani
Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano Tonefulira
Tonefulira nze
Natolaba nze nkwagadde nnyo tonji wanga
Tonji wanga bambi
Obulamu bwange nobwonona Newaddeyo kukwagala mungeri elematiza
Tewechanga bani
Newaddeyo kuba naawe buli mbeera mukwano
Tewechanga bambi Zene swada Tewechanga bambi Ateno swaza Ngankwa gade Na 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 Kwa gade